yomaga umume bume yavugaga Sokozo ibime mebya byari bimeze nk'umuvumo diagira gicutiye cyangwa umuryango umubabaro wari waramushenguye umubabaro wari waramushenguye Bibingo maramukangisha umubemba byinjira matimunyice babonye umubembe yazokoye bariruka bose bariruka intumwa ziriruka bose bariruka abarwayi bariruka bose bariruka bagarara ku musozi baratumira yapfukamye imbere Mami washaka wangiza Umami atinda shaka Kira ibibeme birahu